Ua te ena ele whaamasinonga mā Wollongong le High Court, tangi na whaasanga i le mālo tele malana fuafuanga, i se pele pesi te lafo sa ili ai le fina ngalo le atunu u, i le mata upu i whaai poiponga i tūpā tutusa. O tangi na whaavai le finaunga e le a ngā tatauma le whaavai, le whaonga ina o le se laulua sa fulma le lua miliona tālā, e whai ai se pālo ta lafo. Ato aima le tuwina o le tiute e whaafoe aile nei pālota, i le matanga luenga o fwinu mera whaamaumawina. Na te ena umai le High Court finaunga le i tūtangi, ma ua manoa i nei le whaia o se pelepe si te lafo, e pei ona fuafua ina e le malo te le. I le pāle mene na saunua le pāle mia Malcolm Turnbull, o le whaai unga le High Court, o le a ave e le a vanoa ma le a ia i tangata anu u uma, e whaai lo ai o lātou finanga lo i le mata upu. Na ia saunua foi, o ia malona faletua o Lucy, o le a pālota i le ioe, ma ia ai oi i tangata uma, e a wai, ma lafo a lātou pālota, po o le a lava le tū, e filifili i ai.
Every Australian will have their say. And that is as it should be. And we encourage every Australian to vote in this survey, to have their say. And Mr. Speaker, as I've said in this House and in many other places, Lucy and I will be voting yes, and I'll be encouraging others to vote yes. But Mr. Speaker, above all, I encourage every Australian to have their say because, unlike the Leader of the Opposition, I respect every Australian's view on this matter.
Ai fafoane o le falefa amasino i Melbourne, na faaalia le faanoanoa i nisi i le faaiunga ua aumai e le High Court. Na saunoa Anna Brown o le Human Rights Law Centre e ui ua faia ina le tangi ma ua taun ulava le palo talafo ae na ia ai oi i tangata uma ina ia awai ma lafo a lātou palo ta i le ioe.
It is absolutely vital that Australians support gay and lesbian people, their friends and their families, and vote yes in the upcoming survey. Vote yes for dignity of gay and lesbian people. Vote yes to allow them to marry those that they love. Vote yes for love.
O se tasi na lango langoina le tangi, o le sui tuto tasi o le senate, Senator Andrew Wilkie, na ia toe saunoa I le mau mau o le nei tupetele, ole afa alu ile pele pesite la fo.
To be spending the money the way they are is out of step, at least with the community's expectations about how they should govern this country. To be going ahead with a non-compulsory, non-binding postal vote using the Bureau of Statistics in this way is bad government policy.
O se tasi oitu na papole iai nisi, o le faaonga aina lea o le mata upule nei, e whaailoa ai le tau whai whai ma le whaatau wemu o nisi i tūpā o whaafafine, lesbian, matangata LGBTI. Na saunoa Lyle Shelton o le Coalition for Marriage, o le Latu Campaign, o le awha awaupea o na whaia ma le whaaloalo.
It's a David and Goliath battle. We don't have the resources that the other side do. We'll be calling on people to contribute to our campaign to coalitionformarriage.com.au so that we can try and make sure that we can be competitive and get a message out there about the impacts on freedoms and the impact on education. I think there should be only respectful campaigning what happens online happens. There are bad people online, unfortunately, but in terms of the Coalition for Marriage, we will continue to run a respectful campaign.
O le aso lua o le vaso, a sau le aso se fulume le lua o se tema, o le a amatai o na lafo atu e le matanga aluenga o foinu mera faamomawina le Australian Bureau of Statistics, pepa mo le palota lafo. Ae o le faai unga, o le nei palota, o le a faai lua mailea, I le aso se fulume le lima o novema. Na saunoa le minister o tupe Matthias Gorman, a aumai le tali a le tunu u ole ioe, ole a le faatuai o na faaudu ele malo tele se tu lafono ile paale mene, e te uteua ile tu lafono faai poiponga, e pei ona mana omia, ma faia ile nei pelepisite lafo.
In the scenario where the Australian people indicate by a majority through this survey that they would like to see the law changed to allow same-sex couples to marry, then yes, we're very confident that a law to give effect to the Australian people's wishes would pass by the end of the year. In the lead-up to any election, all of us who are involved in the process may be concerned about the way people conduct themselves on the other side of a particular argument. I suspect that there will be some of that in the context of this process.
E le tu ulafua ina e lanai tu tangata LGBTI.
We say to LGBTI Australians, you are not on your own. We say to LGBTI Australians that it is not you who has to change, it is our laws. So long as there is a Labor Party, LGBTI Australians are not on their own.